lana sazo bahluka umiza za za izangwa zumile impela la la izanya bazuma ngiyabazuma 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 izanya bazuma ngiyabazuma 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 izanya ba ngiyazizwa inkundla yangding let me rule this street I'ma kill this beat I'm a pool yangizwa nomkhulu yang feel jose likhulu yang beat wayungibizele manzini nika the beast in my hood I'm like a king zoza bekhala ngoplex lapho ngiqhunye nayinkantini I'm high like spaceship ngazongitshela ngefashion lo nto mina ndinxibi question nika it's hard cela nibatshela ukuthi we are coming now nike nga no money but I always pay my price bahlezi bethi when I'm fun umnyama une pride mina ngine pride lana sazo bahlukumiza za za izangwa zumile impela la la izanya bazuma ngiyabazuma 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 izanya bazuma ngiyabazuma 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 izanya bogara feeling so high sengathi ngathola nepie feeling good esitura ngifine lento yomculo kimi span angidlali bafana bami keep her tune ngiphumele zami ngike nguze siphumele phansi one shot boom my nigga you down I'm the king sengishoda ngecrown relax ushayele phansi feel my peace my nigga I'm around I'm the king I think we should bow take it this ungangothi ngesandla now my hate ngishayele izandla you can see my nigga me hustler akho kunye ngiyedinga le power sontwana twala ngoba ngilange ufuna ukuzisiphana ikhanda liya rounda ngoba ngihlezi ngicabanga izakha mangikhala kuyafana hlezi ngindoda umhlaba uyangiganda indoda nayakhala lothi ayikhala uqambela mani lana sazo bahlukumiza za za izangwa zumile impela la la izanya bazuma ngiyabazuma 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 izanya bazuma ngiyabazuma 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 izanya bazuma.